Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde aljumare tati lewru mehitan 2024 yamde sappo e jiɗɗi yablike cinémaji capantnayyi e joyi maison de la presse Bamako. Ɗon jutti noon kabaruji kekiɗe hannde woni Ali Cissé Salim Diora wonto ɓoggi janɗe tun ñalawma keeɗinaaɗo le addaro Allah no yoppitigol haala nantinoɓe kabaruji yambinama aljumare hannde ɗo ne tati mai lewru mai hitande 2024. Daru bangal joda halaji moudi hakkune malinkobe timode goleji dika waram wadde altinere garonde Bamako do fedde kuman do landinde gal do kawtal modo kanyuka holiti wiide dabereji dika fufi hama e la goleji da haba wadire no wodirin yimbe lo gombe sika so yoro so waru bankas tombok tu kanyu en ka won ko sifi e do jawdi ni yimbe lo gombe le fedde CNT ne wondi nartude on do wakati le wi mabbe wakati mo on be do yimbe le subi fa nartandi do jawdi ka wana ko mujji fi sakrabe hidibe non sambe kabaruji dum jogoni on kiki hande bismillah modon be hedaade dum leydi amen ndi yambini aljumare tati lewru mai hitande 2024 ñalawma keeɗinaaɗo le addanaaro Allah ndo yoppitigol haala nantinoɓe kabaruji sisilmoɓe cuuɓi le hitande hikka o le leydi amen ndi no woni darde hoɗum fuu nantinoɓe kabaruji jogi bangal ñiɓugol jam hakkune malinkoɓe yambere nde ka maison de la presse landini ɗum oɗon ñalawma latike wakkati e juuɗe ngal ɗo kawrta ɗo latike wakkati e juuɗe nde ɗo fedde holtidde kanakoɓe leydi amen ndi tiɗɗalaji muɗi ɗi nantinoɓe kabaruji le leydi amen ndi wondi fewde muɗum andinde ɗu wiide le tongan makom no yaltini hitan 2024 fourdude nde ɗo ñol oɗo ñoloma fedde ne ɓe noddirta reporter sans frontiére ɗo ne RSF holliti wiide leydi amen ndi ana e darde temedere sappo e nayoɓale hakkunde leyɗe temedere capan jetti jataɗi leydi amen ndi yaari caggal ɗona holli toɓɓere ɗo ana hollita wiide ɗo yoppitugol haala nantinoɓe kabaruji ɗe leydi amen ndi yaari caggal fa keɓen famtare keɓɗe mawdou Sama Seku Ousmane Niali Bouly
yambere ñande tati mai wattu micintinde gouvernement o kasidine teddingol aadi ɗi mo ɓammi fewde yoppitirali golle kabaruji ɗiɗo konguji ɗi yoɗi banjugu dante hoorejo maison de la presse e wimakko hello ana li ndeɗo yoppitere saabi nokkoɓe kabaruji hewɓe majji huɗɓinaɓe hewɓe duno goti fe yaari li galle mabɓe
ko ɓooya ɗon sappo e go'o lewru décembre 2023 almami baraji directeur radio bafoyrey taboy le cercle bourem yimɓe joom en kaɓɓaɗo ɓe anda goni cuuti ɗon komi dartata fa hannden e laamu koɓe laamu hakkundeji o gaɗa e bowɗe mumɓen fuu yalla gollidiɓe amen ɓe ana jiite
ɗiɗo tiyalaji ɗi jogi golloɓe kabaruji le mali e tawde fuf ministére humnide kabaruji ɗe darraɓe hinnade golle mabɓe mohamed ag abachar kajaɗo ministre o holti wiide darande kabaruji famɗa fe le huncangol hoore hewtagol jaam le mali
hande nantigol kabaru hono muɗum wala dow wattiningol hakkillaji himɓe dow faddade sattingol diina fitnaji gonɗi gaɗen e bowɗe meɗen fuu yalla nantinoɓe kabaruji ana gaɗa joɗa haalaji kaltidal hakkunde himɓe no jaam heɓirte
caggal ko yetti dokkoɓe kabaruji ɓe saabi fratiji ɗi ɓamata ele golle o gollirde kabaruji nde holitti faboto sanne golle kabaruji mali mo o dardata gollude le dewral tottugol ganariji laati golleji cakkite oɗo ñalawma o
sakiraɓe heeɗiɓe ando ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hella amen facebook na dow compte x mom noddirtano twitter naaru bangal batuji muɗi pawiɗi e joɗa haala hakkunde malinkoɓe timmoɗe golleji ɗi ka waran wadde Bamako ɗo so lanɗo jaɓɓi ɓande jeegom yaade sappo lewru mai garondu garoɓe hawrude oɗo batu kañum en ka waran holitidde ko hawrado muɗum le communeji fa yetto le région ngaji ɗi yalla dewtere wotere nde malinkoɓe holitile muɗum himmeji muɗum fuu ana heɓa windede ko ɓuuri yimɓe le temeɗe nayyo woni domaɓe le ndeɗo yambere fedde kumaniɗo wadde landinde oɗo batu moɗo ka holiti wiide golleji ɗi ka fuu waɗama no woɗiri yalla golleji ɗi ana heɓa waɗi de no woɗiri fa keɓen famtare anni ko banjugo dante goto ele neɗɗo fedde haltani maydam Koulibaly ɗo festango Ousmane Niali Bouly
talkiki hawra e dow muɗum région ngaji kañe leydi gonɓe caggal ɓe kay naati e juuɗe amen ƴewtagol ɗiɗo talki ɗi banggal heƴaɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe latto sababu yaltindi talkuru mowndu woturu dow ngal ɗo kaltidal hakkunde leydi mali banggal hewtagol jaam so dewra kala région neldan heƴaɓe jetto e temedere capaɗe jeegom gollirde nde oɗo alkadara ɓeɗo to e ɓe heƴaɓe huyla gollirɗe leydi ndi e kañe dendeji dowreɗe sikki wala kay nokku ɓe kawriɓe foof tottata talki
yamiragalnaturellementauradésaccréditation
mawɗo Sama Seku koyɗiɗom jamma maggal paɗemi leydi amen ndi holiti keñe miwiide le communiqué mu en goto itti yonki terroriste goto narale on ɗo wakkati goto fuu le région motti jokko arande maire gonɗo ton o kañum ka ɗo yonki muɗum ittama fa keɓen famtade keɗɗo Ousmane Niali Bouly
ley communiqué goto mo larmé Mali wadi holliti wida terroriste hebbe woni masimbinaabe nara mangal paden be tangi motungaaji jeego kaaki kabordde kewde ana hen akka 47 lance roquette ngaji kanye kaaki kabordde godde le wuddu leydi meden di to mottito jokk arande maire commune rural konna masimbinaam hanken himbe didon jom en kabordde be anda ngoni ngadi o golle le gar gendendi sedi be kolitiwide tagal ko be ngadi o golle be doggi be jeyi haaju mabbe le o nokku goto chapande chapande leji sabbe e koy meje daga e Bukari Balaye daga ngari alal barende jodade yoru be darti koy mabbe wadde le onoku sabe kulbinaji sikkitabe latare jaddinkobe jama alal bare fawet alkamisar yabinende ko yata himbe sappo sikkitabe latade jaddinkobe kade himbe gendi difian do banamba anawara kilometre ngaji jeego wadde yewtereji hono bomi finatawa yila ruji le kurtunguji le sahangal himbe jomben kabodo be anda ngoni gonnobe do muto ngaji nati yontre yabende le ande gusiri leino kuseina il ansongo sedi be koltiwide be tetim be yoga be jawdele muben fadde mabbe dillidinde e nay
dendera kunadu to bamarabe to sinanku ya hune finatawa mawdo leede amendi kontonduro wombawdo sakade basiji dum o do finatawa donado leede amendi ana wawi latal sababu uitude blisaji nanu nyifude basin hakune yimbe janyel fayeto gelle de walde woni hakune mu'em o do fu heddi o do finatawa leede amendi buri fulu nokolato rafinde nago o woni fa keben famtare do himma anni ko mosa agma ha hay banan do hendo festang usman yali buli
anden diragu ana jogi nafafa handen le inokuje basi jingodi hono le gure banyagara bankas le wuddu leydi malindi seda foji kebadi o fina tawafa handen ana nautere fa basi jindarte timminede
les gens continuent
yimbe ana wondi jayro ndirdo fa hande hakkune dendirabe mide mili tawede bilisaji ko nati hakkune yimbe fu dum lataki sababu hadde dum di nukuli yogaji to basi o wonto ka dum buitike seda won bozojo ndiwudo gendum bi momi jenopo sunita abuzojo penefu wala hen mindu mi kado do yamde sappo e jetti so debbo o wartay dom ayyam ko ngarami wadde ko
e wisan sirfi alfa andi do fina tawa gondo tutumbututo den diragu ana wada fa himbe jafundira nena do ana hani jokkede tabede fa han
c'est justement
le wakat jom o jati mi kan jukitaade imadaraji fami martina jamande kumpa bangal mudum mi kolitabe hono wada so deejere heddi hakkune yimbe ele ko betti de hunne ko min kan haybuni
mo sove garde
himbe de gel kolitiwide basiji kewdi timina do dendiragu e be darta himbe fu jokkina tabade dun dun ko jogi nafasan do dartugol jam
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
yimbe lo gombe le fedde CNT ne ana wordi naturel on do wakati jawdi ni be jidi be beydenen andi do jawdi di be dartandi ka yimbe le hewbe le leni amendi holiti wiide dum wana wakati wakati mo jeewi faabe tewta ni do jawdi o ka wana ko moji feyi malin ko be yoga be do holiti wiide gollo kanyum ka fu wana hasana handi en joddi fodo fu woni hakkilaji malin ko be do jawdi ni yimbe le gollo be le fedde CNT ne wondi naturel on do wakati fa keben famtare anni ko yimbe le gombe tomboktu gawo sikaso bankas yoru na do ruso hebanem do hem sifi do hem do lewi kedabe ambe gombe le kreduji di kambe sitasi di be wonko be kibane do hen keddo mo kanko hore
ils doivent être des volontaires pour servir les pays et non chercher
beda hani gollude fi sabilillah be fabo leedni gabe hana amde fejjodi me handen sa yi alhana leedi wodri be wiabe yobe minon dide sedan do gana tidi famede sanne beda hadi amde misali do yimbe sente leedi burkina sa be jati salki joddum en sa yewno leedi wodri handen minke mide mila be wala gonga mimi jabne fe gotan be yimbe sente jobe sabtun wadama wadan tidala yogaji kasine leedni watti joni ana tidi sanne kama fu ana andi wi leedi mallin ana le watti tidala be hali hune ko hana halde be yimbe wonbe le walde senti be leedi ana hedobe ana jewadu gollede be hani wadde ko be hali ana hewi sanne
population attend beaucoup de c'est exagéré et c'est inacceptable
yonterane wonko halaji mudum mema imrana kilo mayga wonko hebane do hen kedde usman yali buli
en puddiran kabaruji di halde hala masim bingol abu huzaifa andirtede higo kala haddi mawndi horejo terrorist en larme mali masim binio le imadara mawdo ngado indel men leydi amerika holitino wide gaddo hore o gorko fu hokkete milliard ngaji tati e milliyoji temenai sefa woni ko holita les communiqués état major général des armées ko waɗi kasen le nde yontere laam o holti wiide sodan hikka haabu e juuɗe remoɓe kilo fu malli hemere kanake leydi meɗen ndi hokki o kabaru les batu conseil supérieur de l'agriculture hoorejo laamu hakkundeji o holti wiide ɗum kiloji capanɗe joyi engrais minéral sottirte 2,500 mo engrais organique 6,000 kilo awdi mbambari du 3,000 caggal ɗon golloɓe mali jambini ñalom aduna keƴanaɗo golle attinergo o lewru mendu le majjun baale golloɓe mali intm waɗi yaadunu ko boulevard de l'indépendance
sakaɓe heeɗiɓe on paami jaati o andi ɗon kaddata e kabaruji amen ɗi gahon andirɗon o mbawi hettade ɗiɗo kabaruji fou mere mere ɗo wiya mo gaɗan 37321 du o gaɗi téléchargé application amen studio tamani ɗo play store fan jeeya fendu koye seeɗa yewtere amen ana wuodi
studio tamani waɗan yewtere baatu kaldal e kawral ɓiɓɓe mali
studio tamani e gollidoo muɗum irtel ana walla kartidal ɓiɓɓe leydi mali faa wartira jam e deƴere
ɗum wakkati keƴaɗo wonande leydi mali ndi studio tamani tawete CICB faa martino on kumpa ko waɗi toon fof
wakkati keƴaɗo kañum e landinal keƴanaaɗi
o martinte du kumpa iwde puɗɗooje faa golle o timma
on kumpitette fuu e wakkati
on keɗoto ɗum e journée amen ɗelle joyi jokka e henndu yewtere meɗen garan dialogo hono no woowiri ni
radio fuu gollidoowo e urtel ana yaltina ɗum fe so tawi golliditta e studio tamani
humpitaade faa ɓeydoro faamu kaaldal e kawral
dewle kewɗe woni kaɓɓiɗaɗe alalbar ɓettiɗe banamba ɗum magasine amen ñalawma hannde o mimi haala muɗum anndi ko mi sitasi de min pewni en dow hem kirre jam fewɗe rafindenago o usuluji joɓeteɗi nokku oɗi ka wawa huncande hoore feyi banamba ko hasindini muɗum ga suudu mairi banamba mo koyɗe muɗum woni e landingol ɗeɗo dewle holiti wiide ndeɗo yombere yo wakkati e juuɗe muɗum hebbintinde keesuji muɗum madame koulibaly yandi lala simpara yo kontotoɗo suudu mairi banamba
ya l'insécurité
lafi deje ana mata sanete mene ga banamba duuɓi heewi hannden meɗa heɓa huune ley ɗe dewle ko watte saabu ɗum huune le fina tawa amen tinda waɗo dewgal kalse muɗum 2,600 le maire ngaji ɗi ko yahata dewde 10,000 wonko watte ñolman goto so ɗum waɗama homo fuu ana heeɓa huune fattade maire on du keɓal muɗum ana yirwina saabi ko noddirta usuruji ɗi e nandal muɗum fuu ana cotte ñalaji jimaɗa heeɓa jooɗa waɗa cogguji mu en ɗum fuu ana watta jawdi nde caisse maire amen
onoes
lewi kanko madame koulibaly yendi lala simpara ko heɓtele on ɗon ñalawma darde muɗum ana mawni sanne banggal daranogol saɗɗa commune o
kalsi fuu ko heɓa no heɓɓogonɗe dewle le maire on yaata usuru ɗi fo kalsi muɗum fuu on nokku mi adan ɗum yoɓira laamunkoɓe ɓen caggal muɗum mi yoɓan coggu diyan e coggu courant kaaki gollirɗe woni ile maire ɗi moƴƴa mi moƴƴinan ɗum so ɗin ɗe dewle waɗama le laamu banamba ana nafa amen sanne saabu jamata ko heewi muɗum ana heeɓa hen hunde
mobilaji aɗoji yimɓelle iwde bamako yaade banamba kañum en du holiti wiide wonko heeɓi sanne fewde haɓɓugol ɗeɗo dewle ana heeɓa duuɓi tati jom kanko moussa silla goto e dorbotoɗo ɗiɗo mobilaji holiti wiide oɗo wakkati yo ñalawma mawɗo e joɗi makko tawede tampere ko yiyata ko ka fuu o holliti wiide keɓal ngal ka nafamu ɗum ana mawni sanne e joɗi makko
sono haalana gonga mi yetta allah sanne mi heeɓi hunde watti lewru korka ƴaɓɓinu mi heeɓi tiɗalaji kewɗi allah tan andi jooɗi komi heɓata leɗɗe dewle sono waɗe to amen ga banamba somi tiriguen ɗe dewle joni layar du yettiken mi heeɓat hunde le muɗum saabu meɗa waɗa hen cogguji meɗa yetta allah fa wala seeɗan
golleji kertanaɗi jaagu kañum ɗum ana mate sanne le on ɗo wakkati le gallure banamba gaɗoɓe jaagu woye tuskoye grossiste en kañum ko nandi e mumen homo fuu wonko wondi sowde
rewɓe hursanaɓe ko heewi wari soɗɗen matelaji mumen to leleto mi cotti ko yaata 1,600 e 1,000 e joi timmi maaro ana soode watti dewle ko watte to amen ɗo joni min mbiɗa cotta pomme de terre mbiɗa cotta jabaje tamatiji e nandal muɗum mene saraɓe rewɓe meɗa sugla watte fuu so ɗe dewle fuɗɗiken saabu ɓiɓɓe amen rewɓe waran hursine ga ɗo e tawete fo ɗum hunde ko nafata amen
a inde meɗere ɗi
ha wasa ko yo gaɗo puddi bamako ɗo iwri yaade hawroyde e ndeɗo yambere o wi client en ana ɓuti ɗon
Men me wari wadde e dewle min mine wonde dadde puddi e koyde bebe rewbe min wadde dadde yogabe bu temdere to yalla hono dikkulleji ana huncina hore le genne amen gelle hewde hannen bangi lam bana bado ana wonde e nyimmunde amen minge mi yetta Allah sanne min ka e gurdan cegal so degal wadama mi faabo tommo service kanko jabi hursunde gan woni fuk me hebi aduna men e pecci
yimbel jiyabe le gallure banamba kanyu enka ana do mi sanne kawrtal mu em teme dido bo habugol dewle nokko chartado hitan garorne